Otobar Music.
Unanipa bure, so fine. Adina tamani kujua kakufunza nani woman. Mwanafunzi shule, mitiani. Maradhi nimeugua, zile njonjo zako na utani. Aja wasemu meniruga, sijali wanayobwaga. Baby, you're my woman. Kamu gali na mboga, yako tami menoga. Moyo nifuta, mimi na wewe kwacha. Let me be your superman, let me be your superman. Na kija vita, niko tayari pamba. Let me be your superman, let me be your superman.
Vita, niko tayari pamba. Let me be your superman.